It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven super dinner. Was a Friday, my sweetie.
Uhlelo lokuzilibazisa olwe Woza Friday namuhla sihamba lomhlabeleli osacathulayo uViscosi yena osanda kwethula idlalate lakhe lakuqala. Lateleli lilengoma eziyisithupha njalo isihloko salo sithi babuyile. Nangu uViscosi echasisa ngemvelaphi yakhe.
Igama nginguViscosi, kathi igama elokuzalwa nginguCharles wakwaMaphosa. Ngizalwa endaweni okuthiwa eMbiriya kuCholocho district laphana.
Umculo wakho ungani ngowesplash, kungani ungahlabelanga ngendlela ekwenza uzimele lawe njengomculi?
Ukwenza ngabuya ngomculo lo we disco ofana nowesplash noma ofana noka Dan Chanda. Kuthi ekhaya ekukhuleni zalweni kwami ke kukhona umuntu wayethanda umculo. Umalumama kuthiwa nguPhilip Dube, asekho emhlabeni sasichiya. Kusho ukuthi bekuthanda kakhulu umculo, wabe nomthelela ekuwuthandeni kwami.
Abangathanda ukuthenga idlalate lakho kumbe ukuxhumana nje lawe bakuthola njani?
Ngikhona kuFacebook, ungasearcha laphana Charles Chills Goes Maphosa, yamthola uViscosi. Ngikhona kuWhatsApp, inombolo zika WhatsApp zimi kanje ngoba ngilapha ngise South Africa, eGoli. Inamba zami +27 84 29 17 067. Kuma emails ikhona email address yami chillsgoes@gmail.com. bangithumela lapho kuma emails. And then ku Twitter ngikhona ngugoesmaps.
Ingoma ezikudlalade leli zigoqela ethi Mthwakazi, Winning Team kanye lale ethi Babuyile, eyiyo phela isihloko sedlalade. Uphuma ke enkundleni uViscosi ngale ethi impilo.
Impilo lomalo madoda unomhlaba sibambaleni sonke. Impilo lomalo madoda unomhlaba sibambaleni sonke. Ikhona uhlangano namadoda dom.
Come on.
Matanga chichi, tomba zinkomo, matanga.